no recording a wana. Kare tukende, trouble, taboo. Gujaba gidomu na faza ne karira.
Sobo tuka rap we zakari.
Kuravite.
Anakaza nyumba Singapore.
Kuravite.
Eke rap anku sangula u.
Kuravite.
Sobo tuka rap we zakari.
Kuravite.
Anakaza nyumba Singapore.
Kuravite.
Eke rap anku sangula u.
Kuravite. Testing every gender day woman. When a truck and a seven and yen is a foroma. Kenzo Kamiri, Bobby Bebemon in a Jugoma. Atabe Fitina Muda Julian Gejuma. Kaemu Pimpani Ametika Kutte Katima. Yevala Walanga no Yengeria di Fuluma. Nezeruka Flandi Mundangeri no Mutama. Diko Kompanga Shwadiri and Zako Polima. Luka Fuloli Wanke, Nebo Muzarema. Kalika Serengeto, Mamutwa and Dima. Anti trouble, a farmer singer, a customer. You want to Dubai, but you are to Yimbi Obama. You could take Kampala and Tanzania with Dodoma. Ina swaga malanga jafimba neba kima. Ante nengo mabulese skula na balema. Pase soke komea ukante keo koma.
Fobo tuka rap we zakari.
Kuravite.
Anakaza nyumba Singapore.
Kuravite.
Eke rap anku sangula u.
Kuravite.
Fobo tuka rap we zakari.
Kuravite.
Anakaza nyumba Singapore.
Kuravite.
Eke rap anku sangula u.
Kuravite. Sanze na magoya mfanana. Rapu zange toiza kusanga mukayana. Na wali waluoza ndimno na sirana. Mwene ngoma mugenda tani kukumpana. Musime kama jwete gembu na zimba kalina. Bazoka kusima kosu waka mbumukwana. Gemba kubieno katinda gale mama fina. Bakuba igino ni mbale kanga wala sana. Na wakazi baduke gani bareke merenge kona. Kabaze kulabo mutu ju gravity wafanana. Magendo kulaba nga Chris Brown ya mfanana. Nibatani kukungo watu za nyuma kauna. Neze ni mutu jomude mbela sibulina. Afazani ne wani kani kutunga ina. Kawe nsulane sente zukura lukululana. Ate walimu kama buliti mwati mfuna.
Aleluya.
Sobo tuka rap we zakari.
Kuravite.
Anakaza nyumba Singapore.
Kuravite.
Eke rap anku sangula u.
Kuravite.
Sobo tuka rap we zakari.
Kuravite.
Anakaza nyumba Singapore.
Kuravite.
Eke rap anku sangula u.
Kuravite.
Listen.
Kwa tanga julio wa filimu za jingo. Nengo mama bulake valete vilo mboloko. Newa nengu tuwa fazale chuse singo. This time momu tuju sichari mudongo. Nimu kuju kujwela na kula nengu wongo. Ante kwa zavalu kwa laze tukole ntungo. Watu waka nogenda kufango li singo. SST na soma jipili nila bongo. Nimu zibo muziki ngutate mwevirungo. Amazina makopele game nyomu bongo. Kutunu zangaru mondomu sotele muyango. Newa mamulu kwa langoge zoru chingi chongo. Katani kautani sikali ya kudongo. Luka flow moto, we are a kurubuko. Nato mkago nene gamba mani na foko. Toneri chako jamali nizango limulako.
Sobo tuka rap we zakari.
Kuravite.
Anakaza nyumba Singapore.
Kuravite.
Eke rap anku sangula u.
Kuravite.
Sobo tuka rap we zakari.
Kuravite.
Anakaza nyumba Singapore.
Kuravite.
Eke rap anku sangula u.
Kuravite. Kama kitomu na faza de karira. Mbafute chukuma zangete fuwe choto. Awa kizimu tegama tumba kuwe. Ngoma mba kuwe na hivisa batu. Kwa vitomu tujumbless time trouble.